Emikisa mukama yange mulira linda kulabe ulira nebyembula mpandika banyumirwa nebazina oboyagala okuyiga tosimba mutima omukisa gwafrika tetekuba kuko tulina nokwagalizanga buli akusingako osobola okubako kyokola ebintu byokuwala nebyo byakireera tolemesa kusinga ewosigaliraga manyi ntukayo omala nabudde se kubana malayo
Se buluka mukenkula olokuboli nokutati tomalako byokolo swala
yakalole mese buluka mukenkula olokuboli nokutati tomalako byokola byachidongo
yenda ganda layo nebo sigalina gamanyi tukayo umala nabude se kubana malayo open 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 dido kubagonyi diliza ya malayo
yenda ganda
layo Sigalinaga manyi tukayo umala nabude se kubana malayo open 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 dido kubagonyi diliza ya malayo
malayo
era tukayo
ndavayo production.